Coach Peterson. One soldier. Let's go.
Let's go. Magada
kuno muziki kunyuma wetu watu sina. Kuno muziki kunyuma mo dance style. Na baba na bagonda bend down pose. Isko joka jikuwe nanso. Kuno muziki kunyuma wetu watu sina. Kuno muziki kunyuma mo dance style. Na baba na bagonda bend down pose. Isko joka jikuwe nanso.
Life is short, nyumerwa one day. Atajikuwe bend over just one day. But after party, kubaku birthday. Is a new style of a movie card. Yaman, tuli mwechi dandali. Wamu never chafiri, tumba kubia na atoli. Tuagira kiswahiri, mimi nataka chiri. Tubonga never chari, wanoko disco. Tuyoga, tole tabiboza. Do this my way and never to lose.
Kwa muziki kunyuma, akawe.
Kuna muziki kunyuma, wetu watu sila. Kuna muziki kunyuma, ma dance so style. Na baba, na bagonda, bend down pose. Isko joka jikuwe nanso. Kuna muziki kunyuma wetu watu sila. Kuna muziki kunyuma ma dance so style. Na baba na bagonda bend down pose. Isko joka jikuwe nanso.
Tutani kabu tandi si ante nanstop. DJ njiga kapesa ku desktop. Tukubireka wisiri siti ku desktop. Ulio muno uwe mnyumirwe don't stop. Yama antuli mwechi dandali. Wamu never chafiri. Tumba kubia na antuli. Togira kiswahiri. Mimi nataka chiri. Tubonga never chari. Wanoko disco tujoga. Tole tabiboza. Do this my way and never to lose.
Kwa muziki kunyuma akawe.
Kuna muziki kunyuma wetu watu sila. Kuna muziki kunyuma ma dance so style. Na baba na bagonda bend down pose. Isko joka jikuwe nanso. Kuna muziki kunyuma wetu watu sila. Kuna muziki kunyuma ma dance so style. Na baba na bagonda bend down pose. Isko joka jikuwe nanso.
Life is short, nyumirwa one day. Atajikuwe bend over just one day. But after party, kubaku birthday. Is a new style of a movie card.
Kubwa muziki kunyuma, akawe.
Kuna muziki kunyuma, wetu watu sila. Kuna muziki kunyuma, ma dance so style. Na baba, na bagonda, bend down pose. Isko joka, jikuwe nanso. Kuna muziki kunyuma, wetu watu sila. Kuna muziki kunyuma, ma dance so style. Na baba, na bagonda, bend down pose. Isko joka, jikuwe nanso.